بسم الله الرحمن الرحيم
نزين لامرونغو واتفوندو جامبيري واتسوني
والطور
ndikulumbirira kulumbiri la piri la tur kusinai pamene Mose adala nkulana ndi Mulungu.
Wa kitabin mastur
ndi buku lolembedwa.
Fi raqin manshur
mipukutu ya zikopa zotambasuka zosavuta kuwerenga.
Wal baitil ma'mur
ndi nyumba yopitako kawiri kawiri pochita mu mapemphero.
Wasaqafil marfu'
ndi thambo limene latukulidwa popanda mzati.
Wal bahril masjur
ndi nyanja yodzadza ndi madzi.
Inna 'adaba rabbika lawaqi'
ndithu chilango cha mbuye wako chimene wawolonjeza nacho osakhulupirira chiwapeza popanda chipeneko.
Malahu min dafi'
palibe wochichotsa pa iwo.
Yawma tamuru ssamau maura
patsikulo thambo lidzagwedezeka kugwedezeka kwa mphamvu.
Watasiru ljibalu saira
ndipo mapiri adzachoka mmalo mwake moonekera.
Fawailun yawma idhin lilmukadhibin
kuwonongeka koopsa pa tsiku limenero kudzakhala pa wotsutsa choonadi.
Alladhina hum fi khawdin yal'abun
iwo amene akungosewera mzinthu zopanda pake.
Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a
tsiku limene adzakankhidwira mwamphamvu ku jahannama ku moto woopsya.
Hadhihi nnaru allati kuntum biha tukadhibun
kudzanenedwa kwa iwo uwu ndi moto uja umene mudali kuwutsutsa pa dziko lapansi.
Afasihrun hadha am antum la tubsirun
kodi awa ndi matsenga kapena inu simukuona.
Islauha fasbiru au la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun
lowanimo mulawe kupitereza kwake pirirani ndi mavuto ake kapena musapirire ndi chimodzi modzi kwa inu ndithu mulipidwa pazimene munkachita.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im
ndithu wopa Mulungu adzakhala mminda ya mtendere yotambasuka yosasimbika kukongola kwake ndi chisangalalo chachikulu.
Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhabal jahim
uku akukondwerera zimene wawapatsa mbuye wawo ndi kuwachenjeriza ku chilango cha moto.
Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun
kudzanenedwa kwa iwo idyani chakudya cha mtendere ndipo imwani mosangalala kukhala malipiro pa zimene munkachita pa dziko lapansi.
Muttaki'ina ala sururin masfufa wazawajnahum bihurin 'ain
uku atakhala moyedzamira pa mipando yondandika bwino ndi kuyalidwa bwino ndipo tidzawakwatitsa akazi wopanuka maso mokongola.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء kullu imri'in bima kasaba rahin
Ndipo amena akhulupirira ndipo ana awo nkuwatsatira pa chikhulupiriro tidzawa kumanitsa iwo ndi ana awowo ndipo sitikawachepetsera kalikonse mphoto za ntchito zawo. Munthu aliyense adzakoledwa ndi zochita zake.
Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
Ndipo tidzawa wunjizira zipatso ndi nyama imene adzakhala akuyila kalaka.
Yatanaza'una fiha ka'san la laghbun fiha wa la ta'thim.
Azikalandirana mmenemo mwachikondi wina ndi mzake chikho chodzadzidwa ndi zakumwa. Sipakakhala kwa iwo zolankhula zachabe ngakhale zochita za machimo.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
Ndipo azika wazungulira nyamata owatumikira onga ngale yosungidwa nchigoba chake kukongola kwao.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
Azidzatembenukirana wina ndi nzake uku akufunsana za kukula kwa ntendere umene adzakhala nawo ndi kutada upeza chotani.
Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin.
Adzanena, ife tidali opa chilango cha Mulungu pakati pa manja athu tisadalandire ntenderewu.
Allahu alayna wa waqana azab as-samum.
Ndipo Mulungu watidalitsa ndipo watichinjiriza ku chilango cha moto.
Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
Ndithu ife timampembedza kalero pa dziko la pansi. Ndithu iye yekha ndiye wabwino ngwachifundo.
Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
Choncho, kumbutsa, iwe suli mulosi kapena wa misala pa ntendere wa mbuye wako.
Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun.
Kapena kukunena iwe kuti ndiwe mulakatuli tikumuyembekezera imfa impeze.
Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
Nena kwa iwe muopcheza yembekezerani ndithu ine ndili nanu mwa mmodzi wayembekezera.
Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun taghun.
Kapena nzeru zawo ndizo zikuwawuza izi kapena iwo ndi anthu opyola malire.
Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
Kodi akunena kuti wadzipekera ntumiki Qur'an iyai koma iwo sakukhulupirira.
Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
Atabwera ndi nkhani yofanana ndi iyo Qur'ani ngati ali woona nkuyankhula kwawo kuti ntumiki wapeka Qur'an.
Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun.
Kapena adalengedwa popanda mulengi kapena iwo adadzilenga okha nchifukwa chake sakuvomereza za mulengi wopembedzidwayo.
Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
Kodi ndiwo adalenga thambo ndi nthaka koma satsimikiza zoyenera kumchitira mulengi.
Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
Kodi nkhokwe zabwino za mbuye wako zili ndi iwo kotero kuti akugwiritsa ntchito mmene angafunire kapena iwo ngopambana.
Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin.
Nanga kodi alinawo makwerero amene akukwerera kumwamba kutile kuta kumvetsira zimene Mulungu akulamula. Choncho omvetsira awo abwere nawo umboni woonekera wosonyeza kuona kwawo pa zimene akunenazi.
Am lahul banatu wa lakumul banun.
Kodi iye Mulungu ndiye ali ndi ana akazi ndipo inu muli ndi ana amuna.
Am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
Kodi ukuwapempha malipiro ali wonse pofikitsa uthenga kotere kuti iwo akulemedwa ndi kulipira uthengawo.
Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
Kodi iwo amadziwa zanseri kotere kuti iwo akumalemba zimene afuna.
Am yuriduna kaida falladhina kafaruhumul makidun.
Kapena kufuna kukuchitira chiwembu ndi kuononga uthenga wako. Koma amene sadakhulupirire ndiwo omwe chiwabwerere chiwembu chawo.
Am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun.
Kodi ali naye wampembedza wosati Mulungu amene anga wateteze kuchilango cha Mulungu? Mulungu wapatukana ndi zimene akumuphatikiza nazo.
Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun martum.
Koma akaona gawo la tambo likugwa kuti liwalange akunena mwamakani ndi kunyada, uwu ndi mtambo umene wasonkhanitsa madzi a mvula.
Fadharuhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
Asiye usalabadire za iwo mpaka pomwe adzakumana ndi tsiku lawo limene adzawonongedwa.
Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun.
Tsiku lomwe chiwembu chawo sichidzawathandiza chilichonse ndipo iwo sadzapulumutsidwa.
Wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun.
Ndipo ndithu amene achita zosalungama ali nacho chilango chosakhala chimenecho chilango chimene akuwonongedwa nacho pa dziko lapansi, koma ambiri a iwo sadziwa zimenezi.
Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bi hamdi rabbika hina taqum.
Ndipo pirira ndi lamulo la mbuye wako, ndithu iwe ndiwe wosungidwa ndi kuyang'aniridwa ndi ife, ndipo lemekeza ndi kumuyamika mbuye wako pamene ukuyimirira.
Wa minal layli fasabbih wa idbaran nujum.
Ndipo mgao la usiku mulemekeze iye ndi nthawi yolowa nyenyezi.